the one and only Ali Kiba. He got a nice story to tell y'all. Y'all ready to listen? You better be. The whole East Africa, the whole world, come on!
Ulina mi unanipenda sana, nikusaidie. Roho yako inadunda ukiniona, nikurumie. Kwa mambo mengi uliniumiza roho, kwa uyaonayo. Tabia yangu pia ilikuvutia, ikawa ndo hivyo. Kama dhumuni likuwa mapenzi, kupendana kwa dhati, it's not easy. Kuna watush na wanoksi kuhizi, mapenzi ya kweli, bila irithi. Na minadhani, huku na mini, kwa yangu imani. Sema na mimi bas, na minadhani na, huku na mini ba, kwa yangu imani. Sema na mimi bas, hadithi na adisi ya hadithi leo. Hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo. Hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo. Hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo. Hadithi na hadithi ya hadithi tango. Dharau na matusi yote nilivumilia, wakiwemo marafiki wote wakishuhudia. Heshima ya mapenzi pale pale, japo hujaridhia. Ugomvi wetu faida usiwape waliodhuria. Kama kupenda ni dhambi, ni basi narudi zangu kwa Mola niombe radhi. Kwani nahisi kama mimi mkosaji, niliyependa kwa mtoto wa kijiji. Nami nadhani hukuniamini, kwa yangu imani. Sema na mimi basi, nami nadhani da, hukuna mini ba, kwa yangu imani. Sema na mimi ba. Hadithi na hadithi ya hadithi leo. Hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo. Hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo. Hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo.
Where's my baby? Yeah. Worth of those princes that I never knew, who came to me. She never disagreed, devoted love she gave so easily. What I want for us just to be a family, to be with you forever, last till eternity. Sometimes I think, why it's all a misery, it's part of losing you and losing all my dignity. You are the only one I need. You're always gonna have my love, be a part of me.
In the records, okay. Oh shit, Alec Hughes for real.